Gapisatu na kulike mekuma kweni tatu digida gidinya siaga gwadu una bend pose alafu na raru piga 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 statu inua mkono alafu cheza na mgu piga 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 statu na kulike mekuma kama tatu
simama kete piga one leg tingiza kichwa ni kazi meshika gwelve kispaki anguka nayo twende hapa ni kudance kubanju kama daily simpige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi simpige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi uno uno bailando umlando uno uno bailando umlando
piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mgu piga piga piga
statue
na kulike mekuma kama tatu
goma na unikali unafanya ninu kika wabaki wa mitu sitwa kitu choma mavela kutini kesha toka seta baki wa mehema na timimi ndo kaderesa itabaki mehepa na sucheki doba isha tubamba unazarudi ya selekta lusta shika sana juma bebe wa mebeba moja mbili tatu cheki DJ isha tubeba pull up selekta pull up selekta doba isha tubamba unazarudi ya selekta utashika sana juma bebe wamebeba moja mbili tatu cheki DJ isha tubeba pull up selekta pull up selekta
piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mgu piga 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 statue na kulike mekuma kama tatu
asisi city girl and I set it for you lioko na pretty girl make breakfast for two na nbamba ukiwa juu na unangandisha migu na ukitokeshwa na stool tamaliza tu kwa pool you want another one come take it from me mebeba motherland so you dig it for me so you dig it for me so you dig it for me so you dig so you dig so you dig it for me
piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mgu piga 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 statue na kulike mekuma kama tatu.